jemvude tebibadde byangu nnyo kitange yandeka nga kyali mu lubuto lwa maami naye nno munnange esaala zammange zampanirira wamu ne baganda bange tobye ntalo nnwanye mmekkanye ne banaggwano mu buli kimu onnyambye obaddewo okuva buto obugabirizi bwo n'obukuumi bwo byankwatako byambikkako ekisa kyekingi mwattu kimala wandaga ekkubo nze wampumuza weebale kunjagala weebale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byategeera wanzikakkanya emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumiikiriza n'onninda byali byansowera byatereera wanzikakkanya emmeeme wampumuza weebala okunjagala kati ntuula ku mmeeza ezabalangira eggwanga ng'eno ekuweereza ebinene by'okola njanga kujulira era nkusaba ompe ekisa nneme kuyosa kukwebaza nka nkuyimbire oluyimba olujja leka nkuyimuse erinnya lyo ligulumizibwe leka nkutendereze Yesu ekisa kye kingi mwattu kimala wandaga ekkubo nze wampumuza weebale kunjagala weebale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byatereera wanzikakkanya emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumiikiriza n'onninda byonna ebyali byansobera byatereera wanzikakkanya emmeeme wampumuza weebala okunjagala
Weebala okunjagala.